praise is for Jesus. Praise Jesus. Everybody praise God.
Everything that has breath, so kovina minule, uibana kusifuwe. The beat is taking over, makabila mataifa, choni tujiachilie. Kama Daudi, cheza mindule, piga mikono, usiogope. Yeye kanishangaza, amenipa mwangaza, na minamutangaza. Vizazi vyote, choni tumwite, jina lake lisikike, duniani pote. Vizazi vyote, choni tumwite, jina lake lisikike, duniani pote.
Mashariki, magharibi, kaskazini na kusini, atuimbe, tucheze, turuke. Everything that has breath, wherever you are, let's come together, let's dance together.
Luko mbo sandi dala Wikala gungo lwa mimika mbo sada Saba, ukala imbo fuloma Ikala mikono usuluba ufuluka Tira dala, ukala isoba Ukala mkulo yetikala ufulo ufuluata Lila kabuto leki ni uru wa mbo Wanza kile kiku upatika uwela te
Lakini nalikiri yeye ni Bwana Kila goti na lipigwe mbele zake Yeye ndiye Bwana
Yeye ndiye Bwana
Yeye ni Mesia Yeye ndiye Bwana Yeye
Let me hear you say
Yeye ndiye
Everybody say
Yeye ndiye
Put your hands up
Yeye ndiye
Everybody say
Yeye ndiye Bwana Watatu na pamamu Everything that has breath, toko bina minule, uimba na kusifuwe. The beat is taking over, akabila mataifa, choni tujiachilie.
Mataifa yote vijana kwa waze, tubuje buje, tuimbe ime, tudekale. Leo itabiri